Moi j'ai pu Nash Records. Yeah. Let's go baby. Yeah.
Weni wangu lopewa na manani, ukwacha hani naona haiwezekani. Na jina mekupa enjo na kuita kema Come close with the queen of the lady. Na jina mekupa enjo ya makeni. Joga libu toke this weekend. Weni wangu lopewa na manani, ukwacha hani naona haiwezekani. Na jina mekupa enjo na kuita kema Come close with the queen of the lady. Najina mekupa enjo ya makeni Joka libu toke this weekend Yona peke someone very special Joho mushinde japo leo na kesho You are the one wengine wote michosho Pete samanda morin somdosho Mola kipe na rus ni mwaka kesho Tuwe pamoja ruksa tumye gesho Simdi sinasi nomba daima mkisi Let's go shop right and you litaka na nasi So girl, chia sogea tugonge grass Zaida watoto lundenga, your mouth missy Kama si ala pa whiz, let's sing and dance Wewe ni wangu Weni wangu lopewa na manani Ukwacha hani naona haiwezekani Na jina mekupa enjo na kuita kema Come close with the queen of the lady Na jina mekupa enjo ya makeni Joga libu toke this weekend Weni wangu lopewa na manani Kukwacha hani naona haiwezekani Na jina mekupa enjo na kuita kema Come close with the queen of the lady Na jina mekupa enjo ya makeni Joga libu toke this weekend
Ni kitu gani mimi nitapata kwako Kama jini kiamua kuja kwako Labda nambie mpenzi ni ahidi Nikiwa nawe mimi nini tafaidi Ni kitu gani mimi nitapata kwako Kama jini kiamua kuja kwako Labda nambie mpenzi ni ahidi Nikiwa nawe mimi nini tafaidi
Inapo kuita girl basi jalibu tu kuitika Sikia sauti hii inapo kita kwenye speaker Bibi na kuja home kwa kuwai na jificha Sema tatizo nini acha basi tu kuficha Muda mlefu na kuambia naona kuzimia Hila wotaki na bado na nijunia Eti unachodai kwa toji mimi player Kikana wenzio jinsi girl unavongea Naomba penzi basi gali wosi none mshenzi Ipo siku mama tuta drive mpaka benzi Njoo pole pole kama
Binsi mwokonde
Siniache baby girl
More drive you mashuri
Toka sikisemoni kwa wachumba mimi story Sema unachotaka ni ntakupa mpaka loli Hala
Weni wangu lopewa na manani Ukwacha hani naona haiwezekani Na jina mekupa enjo na kuita kema Come close with the queen of the lady Na jina mekupa enjo ya makeni Joga libu toke this weekend Weni wangu lopewa na manani Kukwacha hani naona haiwezekani Na jina mekupa enjo na kuita kema Come close with the queen of the lady Na jina mekupa enjo ya makeni Joga libu toke this weekend
Yeah 2006 Ben Jacob, Simple Eye, New EI, Cross D.
Weni wangu lopewa na manani, ukwacha hani naona haiwezekani. Na mekupa enjo na kuita kema, come close with the queen of the lady. Na jina mekupa enjo ya makeni, joga libu toke this weekend. Weni wangu lopewa na manani Kukwacha hani naona haiwezekani Na jina mekupa enjo na kuita kema Come close with the queen of the lady Na jina mekupa enjo ya makeni Joga libu toke this weekend